Rich guy got you. Yeah. Mdomo kuma, mdomo nyamaza. Nakumbuka mara kwanza na kuna nilikuona kwenye Big Blast. Nikaumia sana kusikia una bwana yako, ili sione wivu ikabidi nifumbe macho. Nikauma namba hadi kwa mashoga zako, wakaniambia nikitaka fedha nikahaso. But now nikiona rafiki zako huwa nawauliza swali. For now yupenda miliki feza kati yangu na serikali. Hapo kati, tembo na chua linivuruga. Nikaona kama kwako tapoteza muda. Ila uzuri mini mesomea Cuba. Kachukua kiberiti nikachoma mbuga. I fall in love again. I swear I'm falling in love again. Me I'm falling in love again. Again, again. I swear I'm falling in love again. Again, again. Hey, watu wanasema ukiba fedha kuna kesi. Mbona mimi nimeziiba mbele ya jeshi? Ezi salamu ziwafikie hadi my ex. Mimi nimeamua kushina fedha kama benki. Baby, kuna watu kwako wanaleta choki. Achana nao bwana, akili zao fupi. Wanakusema hata pumzi ya wakopi. Eti yeshepu umechonga Uturuki. Matajiri wanakutaka, masikini wanakutafuta. Oya mimi nimekupata, wakatangaza msiba kwako nimekufa. Hapo kati, tembo na chua linivuruga. Nikaona kama kwako tapoteza muda. Ila uzuri mimi nimesomea Cuba. Kachukua kiberiti nikachoma mbuga. Falling in love again.